ardaydu oo tiradoodu dheerasooto man iyo li arday waana bardayn xiftinta quraanka kariimka ee qolka ee beeh iyo waliba munaasabad qalin jibin ee lanka gobaday degmada Bardaale gobolka Baayo oo wal ku bardeen macadka Imaam Shaafi ee degmada Bardaale munaasabada way baa ku qayb galay culimada waalidiin maamulka iyo macallimiinta iyo marti sharaf kale aan koreen Sheekh Daacuud oo kumide culimada ku qayb galay iyo ku kumide waalidiinta oo laadi xiftiyan quraanka kariimka iyo ku hadleen muhiimada ee la bardow ku quraanka kariimka
ada tarbiyada bilaawas ardayda intee waa laba oo qotobada oo aqeedada ka saabsanayn awan walaan aan ka muhiimsan laasi aan helin wadir uuna fikanta saasan badata dadkum ardaydu in aqeedada saan wayla may roogaha dad oo jihdina gelida intaadna ka dadaalay hoob badu aqeedada galdan may waha agaay kibirjo la faafiyaha may daantar la tasii si ilaahay ka wariyay hal walba miy walba ka jawaabsan halastii li agaay kibirjo la faafiyaha kibirjo nan ka fadridi si ilaahay ka wariyay ka baaqa nan bool wani jana dan agaay kibirjo la faafiyaha ayo dadka la baraha sidakum aqeeda sahiha hala oo diintii oo fahman haqi alki li haqi walki li nambara
arantiyada ma aha arqo haddii quraanka hayeen hadlay bilaa laayto yar ka unigay kaaraga hayna may leeraa tumiili qof saana rajay yani yo fikir iyo go'aan qaadan geek meelan ma ka fadhiyan mana ka soo gaana marka may la faray dadkan fikir oo mas'uuliyinta oo dhaleen ay badan baahanya sadiyo shalay in gordan in yar ka madrasadan sheenin oo may badleeraayo ka tarbiyeen oo quraanka hifdiyeen in may leeraa haddana aan ka sii fikiran in barana naga doonan dad ulme oo barada in iyo naga koran brain ka sii fikiran la fadhay wayo may baan baahanta in bani aadam walla bara maskantis la barbari may baan baahanta waqti dheerad ay juhdiyan baahanta juhidaas oo haddana aan baahan in may leeraa fikir dheerad la ka daro
anka dambeyntii maamulaha Al-Azhar College Abdi Jabbar Boole iyo waliba bulshada iyo guud ahaanba waalidiinta ba kala dardaarmay in iyo owladii oo jeeyeen xarumo walbarashada
yaa hadii geekan sanan in sheegay may bahifdeena quraanka hifdeen hasoo sana madiyaakan madrasada la sheenay walbiim hayna shalay nisme geerada hayti sadan uu noobna madin madrasada la furay hadana geekii dufaad oo kuwad inta kubata dufaad lama ya may balera in sheegada ya hadana baahay taasoo ka dhigin hadii maalinti in sheega dunida imro ay kumideeda hal ay roday hifdiida wal kale meel iska dhimna al hal ay roday hifdiida billi ma ay roday hifdi kort sanad kina ma yahay ay roday hifdi kort wa mudanta agna ku dhamaay korta quraanka wal wiin ma balse lankin fadeero fikiriyo waqti dheerada giliyo juhdis oo dhan miswaqti iyo dhan quraanka murona uno baragahay madrasada shamee geere lehayti mudilla masana lehayti mudahadana may bal era ayaa lama difada way dhan hasar markan waalidinta tan aan sheega falo ma yata ana liwadaaga in iyalka adiga quraanka hifdiyan lan erna quraanka hifdiyeena madrasooyinka ku foofiyo meel kale din jeene mis dalalon ka wareegi
ardaydu barate quraanka kariimka iyo waliba ku faa'iideeyo doonana walaaladii kala